Village Boy,
Swayze on the track.
C'est ta parole de beat.
Activated.
Dine Banja Yolimbam.
Wise Touch Detective.
F-R-K.
Dilet Sounds Records.
That I know.
Niwe Mbuye Wanga. Niwe Njila Yanga. Niwe Mbuye Wanga. Niwe Njila Yanga.
Hallelujah. Fire, fire, fire.
Fire mumavuto.
Fire, fire, fire.
Hallelujah.
Fire, fire, fire.
Ono vintu vivute.
Fire, fire, fire.
Eh, Nginu. Eh, Mbuye.
Mbuye Wanga.
Eh, Wanga. Wapa mtima Nginu. Matandiza Evoze Evichitika inu Ipalibe Ejamene Ejamene Echikukangani
Mbuye
Ndimwe Wamkulu mkulu Wamkulu nzeri Ndino mfumu Ifumu yanga
Niwe mbuye wanga
Seka Bena Zanga nao amani tava
tava
Bena Abanja anga amani kana
inde
Poma inu mumakala nani
Ichichalo
Bena matenda amani vuta
Bena umpawi nao umani pesha
Mimati ine niritimbu
ye ine muzani anga
Zanga ose imwe muna wapasa
imwe
Niwe mbuye wanga Niwe njila yanga Niwe mbuye wanga Niwe njila yanga
Hallelujah
fire
Muno mziko la chuko wa mulungu batsunga beife Asiapa Didari mdani opya munga ya chilalai Koma inu mulungu batsunga paka za kudia ziku pyanso Zina ndi zina pa ziku balanso Apa tikudia mokwa nila Ainu ndinu mulungu opya Mulungu ochifundo Mulungu ochikondi ndawe zose Tima nkala betiri apa zina lanu Koma mbuye tima kuta ndima uanu Amen.
Niwe mbuye wanga Niwe njila yanga Niwe mbuye wanga Niwe njila yanga
Hallelujah
Fire, fire,
fire
Fire mumavuto
Fire, fire, fire
Hallelujah
Fire
Balanzanga Kuyamika mulungu Bazamena tichitila Mtawizina
It's Wise on the Track Activated Wise Touch Detective